Te whanake tuatahi, te kākano, mahi nama whātakau mātahi. Whakautua mai kua ngā pātai nei. Answer these questions, please. There are no model answers to these, except in the two examples. Hei tauira e nei.
A hea te rā o Waitangi.
A te ono o Pepuere.
E.
A hea tana huritau.
A te rā poraire.
Tahi.
A hea tō huritau.
Rua.
A hea ngā mahi nei mutu ai.
Toru.
A hea koe hoki atu ai ki te kāinga.
Pā.
A hea ngā hararei tīmatai.
Rima.
A hea tātou hui hui anō ai ki te ako i te reo Māori.
Ono.
A hea koe haere ai ki te taone.
Fitu.
A hea koe kai ai.
Waru.
A hea te rā o Waitangi.
Weta weri weri tā ngārā. Wai ua he koi koi tūtū taratara raku raku. Hoki atu, weta weri weri I ngā ngāra. Rere atu, hoki atu, weta weri weri ngā ngāra.